Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Kua whakarewahia e te kaunihera o Waikato I tētahi mahere e aro pū ana ki te taiao me te āhuarangi. Anō reira, hei whakawhānui ake I te kaupapa nei ka mokowhiti arorangi atu ki a te heamana tuarua I te komiti o Climate Action ki a Tipa Mahuta. Tēnā koe.
O, tēnā koutou kei te whānau, ahakoa kaiwhia koutou e noho ana, koe nei ahuatanga o ngā mahere. Kei roto I te rohe nei o Waikato, he mea kei runga I te helikapo o Ia Marae, o Ia Whānau, nō reira nei ka mahi atu ki a koutou.
Tēnā koe. E hei āpiti atu ki e nā kōrero Aotipa, tēnā whakamaramahia mai te mahere a huarangira arā te climate roadmap.
Ko pau te toru tau nei, tātou e mahi ana, mahi tahi ana ki Wainganui I te Hāpori, ahakoa ngā kaipāmu, ngā whānau hapu iwi, ahakoa kōwai, ngā kaunihira me kei arohe, ka ngā kaunihira takiwā hoki. Kia riro mā Waikato he koerero pēnei arā te Climate Action Roadmap. He hanga mahi ka taia e tātou, te mahi ahakoa kaiwhia tātou. Nō reira, ko e kia nei, ngā ripoata o te motu nei, anā ko ngā tuku huarehu, ngā missions nei. Rua te kaumā toru paihineti mō ia tangata o Aotearoa whānui, engari kei roto o Waikato, toru te kaumārima. Nō reira, he nui rawa atu ngā mahi katoe e tātou ki te rohe o Waikato. E rua pea ngā kaupapa kei te pērā ngā tatauranga mō Waikato, arā nei ko ngā mahi pāmu, tuarua ko ngā mahi hiko me te whakapau penehine. Nō reire, he hanga mahi katoa e Waikato, te whakatika I a tātou anō, kia e tirawa tā tātou emissions mō I a tangata ne. Koe nā te kaupapo te roadmap, kua whakarewahia, kua taitokohia te kaunihira whānui, nā hei te rātou ka riro ngā raue me ngā pūtea hoki te whakatinana atu ki roto I te rohe. Tērā te kaupapa whānui o te roadmap.
Ka
toia te whānau te aha, ka toia ngā kamupene te aha, ka toia anō nei, ngai Māori te rauora I o tātua te ake takiwā, ko ia wā taha moana engari mu te tino tūpato kei whia ngā marae, ngā wāhi tapu, ngā tangata katoa e noho ana. I ngā haua whiowhio te wā. I te mea, I tērā o ngā āwha, I tai ki te puaha, I tai ki roto o tikapa moana, I tai hoki ki roto I te nehe nui. Ngā mahi rā, I runga I roto I wērā Hāpori. Nō reira, me āta hanga mahi re tātai, mō ngā uri whakatupu. Koe rā te mea nui kia tātai.
Tēnā koe I e nā whakamahu ki ou hei ka whaiau I te ia o au kōrero. Tēnā Tipa, nā te aha I whakaro ai koutou kia whakarewa ake I te maherera arā te Climate Action Roadmap.
Kia kaue noho ki runga I te ngutu anake, kia whakapau I ngā tātou I ngā I ngā rauemi me ngā pūtea, kia mahi I a Hāpori I tōna ake mahere, whakarauori I a rātou, whakariri I a rātou mō I nei whakarere kētanga e pāna ki te ahorangi, nō rei he mea whakariteri te tātou. Kua kitea tātou I ngā hua o te āwha ki ngā kiwhiatu, nō reira me whakariri a Waikato I te mea ko te awa, ko ngā awa katoa, katoa I te mutunga o te rā. Ai, ka rere te wai aha kua kaiwhia. Nō reira, I noia nei, te whakarewa, ko te mahere nei, I nā kare tai atu ki roto I te long-term plan o te council, kare he hua o te mahere. Ni, kei te timatanga o te rā tau, ngā kaupapa mō taua mahere te long-term plan. Nō reira, we have to make the appropriate investment, kare. Ki te kore te mahere, kare kore, kare he pūtea kei te whai I taua mahere. Tērā te take o te whakarewa I nāia nei.
kārawe hoki tērā mahi tika ana no hoki. A hei whakatepe ake i a taiwa kōrero tipa. Ki tō titiro kaore kore he nui, nō reira kia whakawhāiti i te rā puna. Tēnā, ki o whakaaro hea hā ngā huanui, ka puta i te whakamahinga o te maherera ara te Climate Action Roadmap.
Ko tāku, me kei kia toa e ngā marae, ngā whānau, ngā hapū, te kitea me ngā rauemi nei a rā ko ngā inundation mapping, ko ngā rauemi o te kaunihira kia putai rata ki te kainga tuarua, ki tō rātau ake pā a oranga, a hakoa, ngā haua a whiowhio o te wā, and ngā hua o te Climate Action Roadmap. Ka whakamana i tō rātou ake tū ki runga i te whenua nei.
Ae, mihi ana ki a koe i e nā kōrero a umo te kaupapa, katahi koe ka hora te kai mā mātou. Hea mana tuarua i te komiti o Climate Action. Tipa mahuta, tēnā koe.
Tēnā koe, kare. Ngā mihi.